record.
Yeah, this is
Anita wendo dawa. Ukaniona feki, ukanikana na kusema kwamba unijui. Nimekosea namba, na bado nikakwambia mimi naitwa Dinoza.
Umenisahau,
na bado nikakwambia mimi naitwa Dinoza.
Ukanidhaya,
Anita so sawa. Umenishika vibaya, akili na waza, lini utanitazama. Lakini sikomi mawazoni, utakuwa wangu hata kwa mchongo, ili mradi uwe wangu.
Oh, oh,
Anita wendo dawa.
Oh, oh,
umenizidi power.
Oh, oh,
Anita wendo dawa.
Oh, oh,
umenizidi power. Najua uko nao wenye pesa zao, kisa sina pesa, penzi langu kaliona feki. Na tena kanichosha uliposema kwamba hunitaki. I need to love you, I need to love you, I need to love you. Usiniache nateketea kama
mshumaa. Yani nakutaka Anita, uwe wife sio nakupita. Yani nakusaka Anita, uko wapi na jina nakuita. Na nikikupata Anita, sikuache mpaka chini 46. Kama majibu ungenipa, nikakuvishe pete kwenye pipa. Nifunze taratibu we ni teacher. Please baby ni bebe Anita, nielewe na mapenzi so kitita. Sitokuficha, nitakuweka ndani, sitokupiga. Ukosi sifa, umefunzwa na nani unanitisha. Ungekuja nyumbani senyorita. Dinoza anakutaka Anita, ugombe ni kitu gani sio vita. Na kuita Maxu
record.
Yeah.
Oh, oh, Anita wendo dawa.
Oh, oh,
umenizidi power.
Oh, oh,
Anita wendo dawa.
Oh, oh,
umenizidi